Adela. Jacob.
Paris.
Nasaba bisha na maarif, ni mabreji na magwangi. Majaperu wako ndani, kauna wako samahani. Unatoka area gani, atukujui na tujali. Kasa shupa misidani, good vibes mambo shwari. Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari. Nasaba bisha na maarif, ni mabreji na magwangi. Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari. Majaperu wako ndani, kauna wako samahani. Niko areas I love you spending, ini profit ya jana na juzi. Zero pressure to me tulis, sibongi mingi misi sudi. Leto puzi ya bro chwadi, ma weekendi sikosi uradi. Dry fry ni ambuzi, adisia kachumbari. Vile aisha unipike mahamri, nona ni enta mari. Biz kama siya lali, ndio daleta pesa na mahani. Lalaita, leta, washa, kibong. Papa, Fadela, ama, Jacob. Hini spectacular form, silali hoi no more. Wera yangu ilianza ka hobby, usia ingo cha white collar. Mandege ndo dula za mbogi, ziumere meta kwa sola. Kwa grau bado mindio bombi, man bada tani pola. Nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi. Majaperu wako ndani, kauna wako samahani. Unatoka area gani, atukujui na tujali. Kasa shupa misidani, good vibes mambo shwari. Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari. Nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi. Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari. Majaperu wako ndani, kauna wako samahani. Ati builder julikani, please mind what you say. Bini na bear ratings adi LD. Greatness ndani ya kila jini, kila fan shukrani. Bila nyinyi minta vanish, tukilinki mnichome kijamo. Matisho za tiki zisonge kusonga, faster kanyaga. Fike form maraka, pongi tunohaga. Form za ubati ya bana, kuna lingwa na benda. Kama msupa kukuchaga mapema, ndani ya keja ujui ni lini jo kuna kalenda. Tuko wengi but I'm the LS. Team zikisa hii big business, I was up on your wing like Pires. Ni mapapa paprazis, kini bona jikata jilet. Ni maswara si die shidwe, kaka ni op na ni wo ana die. Sitko set ka fixen. Na nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi. Majaperu wako ndani, kauna wako samahani. Unatoka area gani, atukujui na tujali. Kasa shuka misidani, good vibes mambo shwari. Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari. Nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi. Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari. Majaperu wako ndani, kauna wako samahani.
Paris, Paris. We'll be right back.